on a mané. A chino kidi aga. Sky.
Talk to them.
Usisane kambe chizi kana ganja. Ela. Sone kama na kupanga. Pang, pang. Siwezi kukupanga. Sako ni michosho maisha kutanga tanga. Ya poliziki mungu peke ndo na panga. Niki kukosa we. Nitaenda ata tanga. Tanga, tanga. Kwenda kujiganga. Siwezi kukubali. Mikuzidiwa ujani.
A little girl with a body fine, fine, fine. Love it where you bend your body, where you wine, wine, wine. Press for my body, cause this a right time. When you bend for my body, never me a waste time. Chin up on the rhythm, every girl a wine, wine, wine. Red sun a say so, every girl a mine, mine, mine. The fat could a slim me, I love a girl wine. Every girl around here, I feel bust a right wine, so. Girl a land a body for my body like boom. Girl a sink a body for my body like boom. Chin up on the rhythm, every girl a start groove, groove.
Basi fanya basi tuonane. Swaze kusu pesa mina momane. Chino wana mani hino strokane. Fanya kukubali ni kwe kendane. Basi fanya basi tuonane. Swaze kusu pesa mina momane. Chino wana mani hino strokane. Fanya kukubali ni kwe kendane.
Make me feel so fine. You make me feel so fine.
Bing, bada boom, ting-a-ling-a-ling. Shake, shake your pum pum, bounce. Let me see, dance it for me. Show me your body, whatever you need. Baby, call me your daddy. Nikupe elo mai, wana nitazigidi. Nikupe mapenzi, yalo kwenda shule digiri. Mana nipo kama msukule, selewe sisiki. Unavyo move, kuna kule makilikili. Kachili, kachili, saga.
Saga.
Na shepu bonge la dada.
Dada.
Kaba, kaba, watu kaya faba. Mada, mada, kapigwa shaba. Mwanamke muwaji we, mwili unateleza kama kamugi umaji we. Mwanamke unakipaji we, kwenye meza, kwenye kochi, kwenye ngazi, yeah.
Basi fanya basi tuonane, swaze kusu pesa mina momane. Chino wanamani hino strokane, fanya kukubali ni kwe kendane. Basi fanya basi tuonane, swaze kusu pesa mina momane. Chino wanamani hino strokane, fanya kukubali ni kwe kendane.
You make me feel so fine.